qaar ka mid ah macallimiinta ka soo jeeda gobollada kale ee dalka ee wax ka dhiga dugsiyada ismaamulka Mandheera ayaa maanta si adag u cambaareeyay dhiggooda aan deegaanka u dhalan ee dhowaan hortagay xafiiska guddiga adeegga macallimiinta dalka TSC ee Nairobi, kuwaasi oo dalbanayay in Mandheera laga beddelo. Macallimiintan oo maanta la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in Mandheera ay ka shaqeynayeen wax ka badan 10 sano isla markaana ay ku haystaan amni.
Era ni sehemu ambayo ni nzuri sana, si shakahola vile wanavyosema, kwa sababu mimi mwenyewe nimeweza kufanya hapa kazi kwa zaidi ya miaka 7, na ningependa kusema kwamba utengano ambao tuko nao na raia wa hapa ni utengano ambao ni mzuri. Wameweza kutuweka vizuri, na zaidi mno tunazingatia elimu ya yule mwanafunzi. Mwanafunzi wa Mandheera ni sawa na mwanafunzi ambaye yuko Kisumu, Nairobi na sehemu nyingine ile. Naomba walimu ambao wako Nairobi tumike pamoja na tujenge taifa la Kenya. Asante.
Mid ka mid ah macallimiintan ayaa sheegay inuu aad u cambaareynayo barayaashi dhowaan tagay xafiiska TSC ee Nairobi. Waxa uu sheegay in Mandheera aysan ahayn shakahola, isla markaana ay ku haystaan amni buuxo. Waxa uu carabka ku dhuftay in ay ku faraxsan yihiin in deegaanka ay ka yihiin beesha 7. Macallinkan ayaa hadalkiisa sii raaciyay in Mandheera ay ka shaqeynayaan wax ka badan 300 oo macallimiinta ECD, isla markaana fursadahan oo kale aysan ka helin ismaamulada kale ee dalka.
I want to condemn the statements that our friend spoke in Nairobi. We cannot associate ourselves with such utterances. Mandheera is not Shakahola. I've worked here for more than 8 years. We have enjoyed a conducive environment in this particular land. We have more than 300 teachers, ECD, from our community have been employed by the county government.
Barayaashan ayaa ugu dambeyn ugu baaqay guddiga adeegga macallimiinta dalka TSC in ay imaadaan Mandheera, isla markaana ay wax ka qabtaan waxa ay ka cabanayaan macallimiinta haddii ay jiraan.
We have had challenges in many parts of this country. We have had challenges in Lamu. We have never seen the TSC transferring teachers from Lamu. What they always do to address the problems that are there. So we want to urge the national government, if in any case and we have not seen there is a problem in Mandheera, come and we address. If not, we want to tell them, Shan, Mandheera is safe, and for any person who has never been in Mandheera, come and we enjoy the peace of Mandheera.
Abdi Ghaffar Umar Ibrahim, Abdi Ghaffar Habi, Warbahinta Ista, Isma Mulka Mandheera.